kuimba sote mukoko. Na wadada toto wazuri mukoko. Raundi hiya tamki bana tunatoko. Wasoro mtaona nuksi tuko moto mamuko. Yewa uni yanga sote mukoko. Na wadada toto wazuri mukoko. Raundi hiya tamki bana tunatoko. Wasoro mtaona nuksi tuko moto mamuko. Moto zaidi ya pasi. Choma choma always niko loaded na farasi. Out in the world nikijiridisha nafsi. Sitails aki drop every time ina kwa classic. Na kwa utamu alibasi. Kaza no sister. Miwasi ball insta. Majizi na votesa. Nisha wa blokisha. Itaji marifa. Miwana roll reefer. Kabla ya life kuisha. Kwa sinaga rotisa no mister. Oh no no. Ile michezo ya kidwanzi, I don't do that no more. Saini shower, big about, nigga check the scoreboard. Saucy letters za kibosi, got it but don't flow shit. Easy, I don't force it. Yewa uni yanga sote mukopoa. Na wadada toto wazuri mukopoa. Raundi hiya tamki bana tunatoboa. Wasoro mtaona nuksi tuko moto mna mukopoa. Yewa uni yanga sote mukopoa. Na wadada toto wazuri mukopoa. Raundi hiya tamki bana tunatoboa. Wasoro mtaona nuksi tuko moto mna mukopoa. Wanaguwe, team ni so na pochi ni bonge, oda ni ze, ze, ze. Chunga usibugi, mbogi na tari, alafu we, we. Sula ni mbuzi, status ni goat, luga ni me, me, me. Natwezi choka, choka, ni mboka, mboka. Killers, locus, machuka and stop us. Magic touch me, the focus, focus. Eyes on the press, nisha focus. I just rubber this, all day mboka kumada beats. Still uko hood ni casualties. Kama pot siyo bonge ni flando ski. Yeti rada si wali dan matangazia. Walo bano amesha chia. Sign a rover around the city. Jusa jasha fungu wanjia. Ni crystal clear. Muna umia. On your faces asifia. Mikuwa hapa mechangia. But still the same way mtoto free. Yewa uni yanga sote mukoboa. Na wadada toto wazuri mukoboa. Na umihia tamki bana tunatoboa. Wasoro mtaona nuksi tuko moto mna mukoboa. Yewa uni yanga sote mukoboa. Na wadada toto wazuri mukoboa. Raundi ya tamki bana tunatoboa. Wasoro mtaona nuksi tuko moto mna mukoboa.